ye kombo na ye Julie Makassie moninga ya Eddie Ilanga na Efra Kikwiti internae
Julie nangana banzi yo Julie ye ngai motema mozoki li solo to solo la kinalito etika li elembo na motema ngo basanza ele kimiko le pusani vacances silie basanza ele kimiko le pusani lobio zongi interna yo matina mpepo yokei mote metondi na mawango oh adie adie amour scolaire, amour scolaire, adieu, adieu. Bozongi na ba photo, ko solo la mikanda. Oh, adieu, adieu, amour scolaire, amour scolaire, adieu, adieu. Bozongi na ba photo, ko solo la mikanda.
Jean Tomae. Roi des bêtes, Wabi le grand Big John Co, la bête la naïe et l'icofi, Yoyo Baruti.
Yo matina pepo yo kei, mote metoni na mawango. Oh adieu, adieu, amour scolaire, amour scolaire, adieu, adieu.
Tozongi na ba photo. Solo la na mikanda.
Oh, adieu, adieu, amour scolaire, amour scolaire, adieu, adieu.
Tozongi na ba photo, ko solo la na mikanda.
Et comme, comme des garçons dans Paris. Découvrez
Bolingo na yebio ke yo la misela ya mateya Kasi boka boni epe simpasi E komi boale na motema Amour scolaire, amour yabana Dotanga nina mikana, chéri je t'adore Tola tapete a alliance Toko kutana kaka na ba vakanse to yambana Ndenge to mesana na la mule Toko senga kaka na ba boti ba benisa Nana ya potoza la fiance Olingo na yebio keo la nizela ya mateya Kasi boka boni epe simpasi ekomi Bwale na motema Amour scolaire, amour yabana Totanga nina mikanda, chéri je t'adore Tola tapete a alliance Toko kutana kaka, naba vakanse to solola Nenge to mesana na la mule Toko senga kaka, naba boti ba benisa Nana mpoto za la fiance Olingo na yebio ke yo la nizela ya mateya Kasi boka boni pe si pasi Eko mi boale na motema Amour scolaire, amour yabana Totanga nina mikanda, chéri je t'adore Tola tapete a alliance
Desi makangila e, yengo Makulera kitoko De mangue, Maringa.
Oh, yeah. yeah, yeah.